Blog Talk Radio.
Shuhuje nshuti muteza amatwi radio tavuka ivugira i Washington DC turabaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi. Uyu munsi rero ndagira ngo mbashimire kandi nkomeze mbashimire itekerezo murimo kutwandikira muri benshi. Abenshi makunzi ba radio tavuka mu Rwanda mukaba mukomeje kutwandikira ku nkuru nyine irebana n'ikirego umuryango wa Paul Rusesa Bagina watanze mu rukiko na muri Leta Zunze za Amerika, aho barega u Rwanda. Iyo tuvuga u Rwanda ariko tuba tuvuga Kagame, kuko niwe muteroriste wa mbere ukomeje guhungabanya uburenganzira bw'abanyarwanda. Urubanza rero umuryango wa Rusesa Bagina uregamo Kagame akaba ari ikirego murimo kwibaza. Mwabonye ziriya miliyoni 400 umuryango usaba, hari byinshi murimo kwibaza, ariko mukamwana bisomye nyine kuri Facebook ya Dr. Chat Kambanda. Ni muri urwo rwego rero kuri uyu munsi nyine Dr. Kambanda tuboneye umwanya tukaba tugiye kuganira nyine uko atekereza kuri kino kirego cyatanzwe n'umuryango wa Paul Rusesa Bagina, aho bariga u Rwanda. Ariko tuvuga u Rwanda biragora, kuko ni Kagame na administration y'ibabarize ntabwo ari abanyarwanda. Tujye tutandukanya rero, tuvuga n'u Rwanda abanyarwanda bararengana, ni Kagame nyine muri buriya bugizi bwe bwa nabi. Dr. Charles Kambanda, nagira ngo nkwakire mu kiganiro cyacu uyu munsi, ngira ngo usuhuze abateze amatwi radio itahuka mbere yuko twinjira ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Ikaze Dr. Kambanda.
Murakoze kuba mwantumiye, ndabashimiye, nshimira abakunzi ba radiyo tahuka, abayumva, abakurikije ikiganiro, bari butange ibitekerezo n'abazumva iki kiganiro nyuma, nabo ndabashimiye, murakoze.
Murakoze cyane Professor Kambanda, wafashe umwanya kwandika kuri Facebook yawe nyine wibaza niba ubutegetsi bwa Perezida Biden buzakomeza guha iminite Paul Kagame kugira ngo adakurikiranwa mu rukiko hano, nyuma yaho tumaze kubonera yuko umuryango Rusesa Bagina ku mugaragaro ushimangiye yuko watanze ikirego urega Kagame bitewe nuko Leta y'u Rwanda yiyemereye yuko yagize uruhare mu ishimutwa rya Paul Rusesabagina. Ni ibintu bimaze igihe kirekire tubikurikirana, twabigambiriyeho nawe nk'umunyamategeko w'umusesenguzi wagiye uvuga ko iyi dosiye izaremerera Leta y'u Rwanda. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda urabyibuka yuko Minisitiri Johnson Busingye uri ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza magingo aya yiyemereye yuko Leta y'u Rwanda bagize uruhare mu gushimuta Rusesabagina ko bishyuye indege. Mu minsi yashize biboneye icyo twakwita invoice nyine ya Gemjet na Leta y'u Rwanda muri Perezidansi ya Kagame igaragaza uburyo nyine bishyuye. Nta gushidikanya Leta y'u Rwanda inashimutse Paul Rusesabagina. Ariko uyu munsi ndagira ngo twibande kuri iki kirego. Umuryango wa Paul Rusesabagina wareze Leta y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kirego cyaba gifite amahirwe angana ate, Dr. Kambanda? Ijambo ryanyu kuri iyi ngingo.
Murakoze cyane. Ikirego cyose ndagifite nakibonye. Bararegera ibyaha byo kunyuruza icyarubozo n'ibindi byose bakoreye Rusesabagina n'umuryango we. Bakaba barega igihugu cy'u Rwanda nk'igihugu, bakanarega Kagame nka perezida nk'umuntu, bakarega Busingye, bakarega Ruhunga nk'umuntu n'ibiro byenyine, bakarega Nzabamwita. Abaregwa bahawe icyo kirego cyabagezeho babaye served, ni ukuvuga ngo ntabwo bashobora kuvuga ngo ntabwo bakibonye, barakibonye, baranabisinyiye ko bakibonye ikirego. Bafite kugeza kuri tarehe 8 ukwezi kwa gatanu kuba basubije. Niba dasubiza mbere y'iyo tarehe, urabyumva ko umuryango wa Rusesabagina uzahita usaba ko nyine habe summary judgment, abemere ko urukiko rwemeze ko banze gusubiza.
Profesa Kambanda, utarakomeza ndagira ngo nyine usobanure gusubiza icyo bivuze, kuko ushimangiye yuko babaye served, bakiriye ikirego, bakibonye, bafite kugeza ku tariki ya 8 kuba basubije. Basubiza iki? Ni mu nyandiko bemera ko bazitaba urukiko, cyangwa basubiza yuko batizitaba? Gerageza usobanure igisubizo ubundi kiba kimeze gite muri rano rwego rw'amategeko.
Ono rubanza mboneza mubano habari urubanza criminal. Mu rubanza mbonera mubano, umuntu orega arajya mu rukiko akandika ibirego byose arega umuntu n'ingingo z'amategeko ashingiraho mu kurega, akanagaragaza ko urukiko rufite ububasha bwo kuburanisha urubanza, akanagaragaza uko yababajwe n'ibikorwa by'umuntu arega, akagaragaza nanone ibyo yifuza, ibyo asaba urukiko.
Simpuzamarira baba bagiye kwaka kano kanya n'urubanza rutaratangira?
Yes, babishyiramo mu manza nyinshi, babishyiramo noneho bakabyohereza icyo twita complaint, bakabyohereza noneho oregwa yo bagize amahirwe akabyakira, akabisinyira, biba birangiye nta kindi. Iyo bamuvuze bakora bashakisha ubundi buryo bwo kumusavinga, harimo no kumusavinga mu ruhame, bivuga bakoresha ibinyamakuru bitewe n'uko urukiko rwa rubyemeye, cyane cyane iyo asize igihe mwabuze umuntu muwa iki kirego. ariko bo muri iyo kesi yabo ikirego cyarakiriwe baragisinyiye president yaragisinyiye nyirango byari mu kwezi kwa kabiri babisinyiye mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa mbere noneho urukiko rwose rwabahaye kugera kuri meyo kwezi kwa gatano ku kwezi kuri tariki umunani ariko iyo orebye abaregwa uru rubanza rurimo ibintu bikomeye kubera ko abaregwa n'abakozi b'igihugu kandi n'igihugu kiraregwa so hari igihugu kiraregwa n'abakozi bacyo bakuru bakaregwa awonone wo mu mategeko havuka ikibazo muri customary international law kitwa immunity hari icyo twita sovereign immunity ubudahangarwa bw'igihugu cyangwa se state immunity ubudahangarwa bwa bw'igihugu waho tuba twongeraho n'abakozi bacyo agents cyane cyane iyo bari gukora iyo bakora ba eneba bakoze amakosa mu gihe bakoraga akazi kabo mwa offices zabo ariko noneho a principe hari principle muri customary international law ko kubera ko ibihugu nta gihugu gitoya nta gihugu kine kurusha ibindi ibihugu birasa ibihugu bifite ibihugu ni birangana biri kureva imwe hari iyo principe ya state immunity cyangwa sovereign immunity iravuga ngo nta gihugu gifite ububasha bwo kuburanisha ikindi mu nkiko zacyo ni ukuvuga ngo iyo oregwa ari igihugu cyangwa abakozi bakuru b'igihugu hari iyo defense yitwa immunity sovereign immunity iyo uyitanze urukiko rukayemera bitewe n'amategeko nyine muba muri kuburaniramo iyo state immunity iravuga ngo urubanza rusha ruhagarara ntabwo ushobora kuburanisha igihugu cyigenga ariko noneho iyo niyo hari na UN convention yitwa UN convention on jurisdictional immunities of states of course n'imitungo yayo ngirango ni 2004 ntabwo nebuka neza ariko ntawo riraba itegeko ntawo riraba rirajya in force bishimangire iyo principle navuze ko nta gihugu cyemerewe kuburanisha ikindi ariko noneho mu mategeko ya Amerika itegeko cyangwa amategeko mpuzamahanga yose twasinyiye muri Amerika aba valid igihe cyose atagonganye na constitution yacyo ntabwo twewe nk'Amerika tuwa agaciro itegeko mpuzamahanga ryariyo ryose hejuru ya constitution yacyo
ntabwo numvikije kuvuga aho ngaho dakutakambaga
reka nk'urugero kimwe mu mpamvu Amerika idashobora gusinya cyangwa idashobora kuba bound cyangwa idashobora gukurikiza itegeko rya ICC nuko itegeko rya ICC nta na hamwe rivuga ngo ubujurire bwa nyuma buzaba mu rukiko rw'ikirenga rwa Amerika kandi constitution ya Amerika iyo iravuga ati buri muntu wese uregwa obujurire bwa nyuma buba mu rukiko rwa rw'ikirenga rwa Amerika. So urukiko rw'ikirenga rwa Amerika nirwo umuntu wese uregwa ibyaha ashobora kujurira mbwa nyuma. None ukubera ko urukiko mpuzamahanga nta na hamwe rushyira urukiko rw'ikirenga rwa Amerika mu bubasha bw'inkiko ziburanisha ibyaha muri ICC, Amerika ntabwo ishobora kujyamo. Hana mu Amerika ushobora kuburana muri ICC. Kubera urukiko rwa ICC itegeko rya ICC rigongana na constitution yacu. Umunyamerika wari wese uregwa icyaha afite uburenganzira bwo kujurira muri urukiko rw'ikirenga rwa Amerika. Noneho iki kintu kitwa immunity y'ibihugu nacyo hari ukuntu kigongana n'amategeko na constitution ya Amerika. Muri constitution yacu diplomacy cyangwa ibibazo birebana n'imibanire n'imikoranire y'ibindi bihugu cyangwa imiryango mpuzamahanga ni ibibazo bikemurwa gusa na perezida wa Republika, perezida wa Amerika. Niwe gusa ukora diplomasi. Noneho iyo hagiyemo ikibazo cy'igihugu kiregwa muri Amerika, ntabwo ushobora kuva hanze ukavuga ngo ya njyewe ntabwo naburanishwa muri Amerika kireka kubera immunity. Oya, immunity y'ibihugu ntabereba Amerika, kubera ko iyo uvuze immunity y'ibihugu bavuga diplomasi. Umuntu wa nyuma ufate icyemezo aba perezida wa Amerika ku bintu birebana n'imibanire na diplomasi muri Amerika. Bityo rero iyo igihugu cyangwa abayobozi bakuru b'igihugu barezwe mu nkiko za Amerika, inkiko za Amerika ntaba arizo zifate icyemezo cya nyuma, kubera haba hagiyemo ikintu cya diplomasi. Ufata icyemezo cya nyuma ni perezida. Yewe ni icyaha muri Amerika gukora diplomasi utari perezida wa Amerika cyangwa utabihawe utabifitiye permission ya perezida wa Amerika, kandi igomba kuba yanditswe. Ni ukuvuga ngo urukiko ntabwo rushobora kuza rukavuga ati turakuburanisha igihugu cy'urwanda turakiburanisha, ntabwo ruhitiramo. Ahubwo urukiko rurababwira ati mwareze perezida, mwareze igihugu, very good, reka dutegereze perezida niyemera ko icyo gihugu kifite imyunite cyo kuburanira imbere yanjye, urubanza ruhita ruhagarara. Sadirike, sasa hivi mu gusubiza abavoka ba Kagame bagombye kuba deja kubera n'iminsi yabashyiranye. Nabonye ikirego ni kirekire na mpaje 78 uragenda usubiza buri ngingo ku yindi. Ikirego gifite ingingo ngira ngo zigeze kuri kujana na 77. Ni ukuvuga ngo niba kuri tariki 8 n'icyumweru kuri weekend, ni ukuvuga ngo barangije deja abavoka bagombye kuba barangije kugisubiza bari gukora editing. Ni ukuvuga ngo sasa hivi mu gusubiza ikirego barasubiza abavoka bagombye gusubiza n'inyandiko ivuye kwa Biden ibwira urukiko bati ntabwo rushobora kuburanira imbere yawe kubera ko umukiriya wacu afite immunity. Niba atabona iyo certifica ivuye kwa Biden, Sedirike Kagame yaburanishwa, urwanda rwaburanishwa n'urukiko rwa Amerika. So kugeza ubu ntabwo namenya niba Biden yaratanze immunity, niba atayitanze. Ariko bitewe n'iminsi maze gushikurangira, ubundi niba babonye immunity byagombye ko bimaze kumenyekana biri muri press babivuga bayikubita mu gatuza bati murabona mwatureje yobu, mwatureze aliko na hacho, tuzasubiza kuwe lako profite immunity. Aliko lika tutejeleze, tuzayu menya. Aliko noneo. Tugombi kuibuka kako, echo nabari cho chilego chambere, kuri Kagame, necha kabiri, chijeze mbele yo, yenye kuza Amerika, chilego chambere chaba ye mujecha Obama, aliko Obama yayise atanga immunity. Echo nechilego, Madam Agata, omufasha wanya kwejenda President Habyarimana, Yari gamo kagame umwikiro mugabo. So aliko kagame Obama yayise atanga immunity. None wolero hano harimu eguni likomeye cyane muri iyo kesi sasa hivi nshasa.
Aliko profesa ukiraho wenda upozi nzangwa ku kirego kiri ya madama gate yatanze hano muri Oklahoma yarafatanyije nyine na president w'u Burundi umudamu wa president w'u Burundi bari babiri bari abaveve baguye muri abagabo baguye muri ndege aho ngira ngo wenda unasobanure immunité presidentielle ubu yifite kuko uburi current sitting president immunité presidentielle wifite kimwe nuko bavuze uti harubwo budahangarwa abantu babafite nk'abambasaderi cyangwa abantu bari mu kazi ka leta bafite ubwo budahangaro ubwo ni ubudahangaro guhabwa nuko uri umuyobozi nka perezida nanone hari ubundi budahangarwa iyo ugeje mu rwego rw'ubutabera kuko hangana niho Obama yinjiyemo kugira ngo Kagame adakurikiranwe kuki akeneye ubundi budahangarwa bwa kabiri kandi Kagame ari acting president ubwo budahangarwa bwe abafite nka immunité presidentielle abafite bisaba yuko yahawe ubundi budahangarwa na Obama kandi muri tuzi ko ari perezida afite ubudahangarwa bwo kudakurikiranwa akiri perezida tatakambanagira ngo ahantu uhasobanure humvikane niho tutamenye neza ubudahangarwa bwa Obama icyo bwaje gukora kandi Kagame ari perezida n'ubundi afite ubudahangarwa nka perezida.
Mu bindi bihugu uretse Amerika kubera ni igihangange cya nyuma cya mbere ku isi ibindi bihugu byubahiriza eriya customary law ya immunity y'igihugu icyo twita sovereign immunity cyangwa state immunity n'abayobozi bacyo bakuru. Of course hari na diplomatic immunity yo yaratandukanye na ni convention itandukanye ariko dekatuvuge iyo immunity eri applique muri iyo case. Sovereign immunity cyangwa state immunity niyo turi kuvuga sasa ariko nakubuye ngo muri Amerika kubera ko twebwe ntabwo dukurikiza amategeko mpuzamahanga like that oya Amerika yo kubera nta gihugu kishyiza forcing Amerika ngo bwana we ugombye kubahiriza amategeko mpuzamahanga sino tukushyireho sanctions Amerika nta muntu wabivuga. So twebwe ntabwo tubahiriza amategeko mpuzamahanga kireka itegeko mpuzamahanga riri consistent na constitution yacyo. Yego Kagame ni perezida ariko iyo bigiye muri Amerika yo abaye urubanza ruza mu rukiko rwa Amerika iyo iminte yawe nka perezida yigumane turabanza kujya kwa perezida wa Amerika kubera niwe ukora diplomasi gusa tukamubaza HSK uyo mugabo iyo immunity ye avuga urayemera muri iyi case yo avuze ngo ndayemeje urubanza rwica rwagarara yo yanze kuyemeza nyine uraburanishwa urubanza rurakomeza nako byagiye mu rubanza rwa nini byagiye kwa Obama akavuga ati uyo mugabo ndamwemereye immunity ndayemeje. No kuvuga ngo immunity a generale abayobozi b'ibihugu bafite muri Amerika iyo bize muri Amerika eba yagateganyo yemezwa na perezida wa Amerika. So akakanwa nshaka ko abadukurikira babanze bakumve none wo ubusasa ntabwo twamenya neba Obama ariko hari ikibazo gikomeye cy'ambere ngewe mbonamo nuko buriya abanyarwanda abakurambere bacyo bafite migani ifite filozofe ehambaye abanyarwanda baravuga ngo umunyarwanda aravuga ngo obambisi ntakurura iyo ni wisdom ikomeye cyane kubera isi irakomeye cyane iyo ugize amahirwe ukayibamba utazebeshe ngo ukurure kubera ishobora kukunyerera rekagaruke kakubita iyo ni wisdom ikomeye cyane Kagame ntabayifite mutwe we obambisi ntabakura Kagame we yabambyisi yagize amahirwe yo kuyibamba ariko akongeraho akanakurura isi ishobora kumunyererana ikagaruka ikamukubita ikamusigaho yari yayibambiye mbivuze kubera iki mu bihe byashize Biden yabwiye Kagame ati wa mugabo we urubanza wa rusesha bagina ko turuko inzego za Amerika nyinshi zirukurikiye zigasanga ko ibintu murimo ntawari byo mategeko kandi mwaramutsimbukanye mwamukidnapinze wamurekuye uyo mugabo twewe tugusaba ko umurekura Kagame yarabasubije ngo ya ntabo nivanga mu bintu by'inkiko right
ariko profesa yivuga ko Biden yamubwiye uvuga ko ari State Department cyangwa uvuga ko
hari
State Department yes ubwo nagira ngo myumve kuko nawe ejo yaravuze wari umutegetsi ukomeye wamubwiye ngo narekure rusesa bagena ariko ntavuga izina rye ariko nanone
Biden yaramutegetse ibyo byo ndabizi ntabari nini ndabizi kuba ari muri State Department bamuhaye itegeko bakanongera ejo bundi nini yari ahari hano baramukomanda baramukubise baramukubise cyane uriya nini biruta yes bamubwira ati mana my friend ibintu bizava muri ibi bibazo ntabwo muzabishobora consequences zabi ntabwo tuzikorera umuzigo wanyu sasa we yarabwiye ngo oya njyewe ntabwo nivanga mu manza kubera ko ntari umucyamanza noneho rero kwa kundi kwa kubambisi ugakurura noneho agiye gusubira muri State Department yenyewe ayisaba immunity mu rubanza ruri mu rukiko rwa Amerika nabo bashobora kumubwira ati oya di ntabwo twivanga mu manza ziri imbere y'amategeko akamwima immunity bashobora kuyimwima I don't know ariko bashobora kuyimwima cyane ko harimo na pression none wo yaba abantu bo muri Hollywood hari za institutions nyinshi bari aba is it Lantos
Lantos
yes harimo ba Kennedy bari ya bose Human Rights Watch imiryango yose ya Amerika yagiye muri ruya rubanza kandi yose ehuriye ku kintu webura ko n'abadepute babyanditseho webuke ko banakoze resolution omugabo akanga so sasa hivi Biden afite ikibazo sinzi niba azatanga iyo immunity ku muntu wasuzuguye inzego zose hafi inzego zose za Amerika kandi yo kurwake mu gihe bamubwiraga ati warekuye uyo mugabo bari bazi ko urubanza ruri mu nzira bari bazi ko bavuga bati nyaboneka arekure uyo mugabo kugira ngo utazadushye muri situation yo kwemera ko bakuburanisha ariko Kagame yabambye isi akanakurura so awo sinshaka speculatinga cyane sinshaka kura speculation nyinshi ariko Biden ashobora kumwima immunity ayimwimye noneho Kagame kazaba kamubaye Oti gute. Na muima immunity. Muri urubanza, urubanza rugakomeza. One. Bizabi vuze ko n'izindi manza zishobora gukomeza. Mvuga ngo uriyo rubanza rwa Madam Agatha nawe azahitaru zamura. Nabyo nanone bijye kwa Biden, Biden avuge ati oya nanje ntabwo nivanga mu matege mu nkiko. Familia ya Karegeya eri hano, Colonel Karegeya nayo yahiteshira mu kirego. Hari amafamilie menshi Kagame yahemukiye. Nabo bashira bahita bashira mu ibirego. Na muima immunity. To hazaba nibatamwa immunity Kagame hazaba kamubana. Sinzi uko yazakira ezo izimanza byayo byose bizamukomera cyane kubera ko ni manza ziri expensive noneho natamuha immunity sinzi awo uwanda ruzakura amafaranga yizi imanza Mwabo sasa hivi urubanza. Awuru jiza sasa hivi kuri nevo yogu subiza. Ili hasi gusa. Nevo ilako Kagame amaze gutanga amafaranga tali munsi ya milioni tano. Zama dolari. Mwri minsi gusa. Urubanza rumaze. Nukutala sasa njia nomu urubanza. Nukutala sasa njia mruchiku. Atada subiza. Agombi kuba amaze gutanga at least. At least. Miriyo eshanu kuri urubanza kandi niko azagenda yatanga buri kwezi kandi yo kumva no urubanza nirukomeza ntabwo ruzaba munsi ya amadolari ibihumbi mirongo itandatu mirongo inane agati ya mirongo itandatu na mirongo inane buri kwezi za amadolari kandi no urubanza rushobora kumara emyaka egeze kuri etatu Kagame arashiraho kosa abavuka benshi bamurya amafaranga uko bari kuyamurya mfite oligamfite urubanza ndi kuburana turi kuburana mu yarezemo gasana hano afite law firms nyinshi cyane yashezeho ziramurya amafaranga nange bikantera ubwo bikantera soni imbabazi ku banyarwanda bakuru ubusa oreste gutinza no gusakuza gutinza urubanza buri gihe bavumbuka n'akantu gatinza urubanza bela bale bizuko barashobora kutsinda nanye nkabakomanga kandi buri gihe bazamu yo mutu ndabatsinda buri gihe batsindwe muri criminal batsindwe muri interpol obasigaza gutsindirwa muri supreme court ya New York ariko bo ntacho bibabwiye barakomeza kuri amafaranga yakaga baramubesha ngo twashizemo iyo motion ngo kumbe byose tuba tubibona ko bari gushaka iminsi yitume barya amafaranga nta kindi barabizi ko barashobora kutsinda none wo agiye kongera uru rubanza ureba amafaranga yose bizamutwara kuruburana abavoka agiye gushyiraho ishano ryose n'ikibazo cy'amafaranga afite mu gihugu Nubu kene buri kwica abanyarwanda aya mafaranga yose agiye kugenda ariko nanone ngo mino kwibuka ko bana rutse abo rubanza nta kabuza Biden nada tanga immunity Kagame aratsindwa nta kingi enzitizi ehari nemwe gusa muri rubanza ni immunity ya Biden nasa yitanga nta kabuza bazatsindwa ariko uru rubanza Muri muri za miliyo magana angahe ukongeraho miliyo magana angahe azakoresha mu kuburana urubanza ruzajya muri miliyo hafi ejana za amadolari
ariko profesa nakomeza ho unagarutse wenda ku ruhande rw'abavuka bo mu muryango rusetse bagina urabona noneho bafite abandi bavuka batandukanye n'abo twatumenyereye bafite reform ebyiri zifite reputation muri rekodi y'imanza zikomeye ndavuga nti uru rubanza rumaze gufata indi ntera rugiye ku yindi level aba avoka twa tumenyereye sibo baje muri rubanza rwo muri Amerika urabona yuko idosiye ni kudosiye igiye gukomera kandi nkuko twabibonye byandikwa hari conference de presse wenda tuzayikurikira ejo ihari bazagira ibisobanuro batanga kuri urubanza ariko ndebye n'aba bantu izi reforme ebyiri zigiye kuburana ruse tubagena ukareba reputation yazo n'imanza zaburanye urabona yuko kaga arimo arabambisa kurura wa mugani wawe
oya kandi mfite information ko bambaba ari nanjije kumuzunguruka imicungo ye yose barayiza weri ibintu amafaranga yose barayaza wari bamaze no kumubara amafaranga aho bazayakura you know na ziriye ndege za kaga ziriye ndege za kaga muzabona bazitwaye reka nkubwire ukuntu bigenda reka kaga kaga nashaka afukamire Biden Biden natamuha immunity ziriye ndege bazazifata Rwanda Air bayifate zose bazifate imitungo ye yose bikabiroroshe cyane nibamara kubona judgment amafaranga amaze kuyabemerera bo bazagurisha urubanza tuvuge urubanza rujya ruri muri miliyoni 800,000 fine urashaka ziriya kampanyi mpuzamahanga zicuruza imanza zimaze gukibwa ukarubaha bakarugura kuri miliyoni bakagwa miliyoni 800,000 bo bakasigaramo tuvuge ni miliyoni 850,000 urayiba urarubaha kuri miliyoni 800,000 miliyoni 500,000 zikabe zabo none bakagenda bakakurikirana imitungo ye awo endeje ya Paris hose ku isi hose boom bakayifata awo Rwanda ya Paris boom bakayifatira so
ariko indege ziracyari indege nyinshi ziracyari kuri liste kandi ideni ry'abanyarwanda ubwo rero nitwe tuzahomba kuko tuzayora dura twishyura izo ndege zaba zinafasha
erika no Rwanda rwarezwe namba naya madeni yose na mafaranga zabari muri pipeline yo kugera Kigali yose bazayafatira kandi kaga afite problem ikomeye cyane Biden kuvuge Biden amuhaye immunity umuntu azavaho ku president urubanza ruzagaruka muri mu rukiko rwa Amerika azishwa atakiri perezida tekeza gushaka abavuka ba miliyoni uburyo rubanza ukundi ubona abavuka nta bazamukya amafaranga ari munsi ya miliyoni 200,000 60 nukuvuga ngo nategereza nagire ibyago bakamuha immunity ku buryo azaruburana atakiri perezida urabyumva ko azabakora mu mufuko we ntabazabona ayo mafaranga
ahora yishyura abari iminsi kugira ngo atabaruke
aya mafaranga yose yiba mu Rwanda nababuye ati Kagame ararisikinga kuba epopa ni umukiye umuntu utafite udufaranga na rimwe umukene nyakujya nyuma ya yeyemeze manza avuye ku buyobozi so nagira amahirwe nagira ibyago Biden akamwani ni urubanza rutajya kuri shell rurajya mu kabati ariko umunsi azavaho ruzagaruka bamuburanisha
Dr. Kambani aho nagira ngo gato wenda dutega amatwi umwe mu bavoka nyine ba Professor Bagina uko yasobanuraga uru rubanza uyu munsi
if you would talking us through the basis of the claim that's being made against the Rwandan government.
Thank you very much, Kim. It's been over 600 days now since Paul Rusesabagina was illegally kidnapped and rendered back to Rwanda to face trial in a proceedings that sort of been universally condemned as being unfair. And this lawsuit is one in a series of legal complaints that have been brought against the Rwanda government that all have at their centre this sort of same idea that governments aren't allowed to do this. Governments aren't allowed to deal with political opponents or activists through kidnapping or illegally rendering or torturing people who say things that aren't favourable to the regime.
Mm-hmm.
And the Rwandan government knew that it didn't have a legal basis to have Paul extradited back to Rwanda, so they made a decision in August of 2020 to kidnap him. And this lawsuit is a way of saying that they weren't allowed to do this.
So is that the basis of the claim, because he was tricked, right? He thought he was going to Burundi, but obviously he wasn't. So is that the basis of the claim, or is it about the trial that he faced when he arrived there?
This lawsuit is all-encompassing, and it deals with all the violations of Paul's rights, through from his kidnapping from San Antonio, Texas, through to what he faced when he was in Rwanda, which was physical torture and abuse, as well as a sham trial. And this lawsuit has a really strong legal basis, essentially because the Rwandan government itself has admitted to this conduct. You know, on this network last February, the Rwandan Attorney General, Johnson Businye, admitted that the Rwandan government did this, that it paid for the plane that was used in the kidnapping. And in the United States, sovereign countries like Rwanda aren't immune from suit when they engage in acts like torture and kidnapping. But importantly, there's really no dispute as to what went on here. Last month, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention came out with an opinion that said that Paul's kidnapping was illegal, he's being arbitrarily detained, he should be immediately released, and the United Nations Special Rapporteur for Torture should look into the conditions of his detention and what happened to him in Rwanda. In relation to the trial itself, independent impartial trial monitors from the American Bar Association, from the Clooney Foundation for Justice, monitored the trial where Paul was charged with terrorism in Kigali and issued a report saying that the trial was manifestly unfair and the conviction shouldn't stand. So, you know, this lawsuit is a legitimate legal complaint that encompasses all the violations of his rights. And we hope that it will stand for the principle that regimes that engage in transnational repression shouldn't be allowed to do so. But more particularly for Paul, there are real life consequences of what happened to him because he's ill. He's 67 years old. He suffers from a heart condition. He's been actively deprived of the medication that he needs to monitor that heart condition, and he suffered a series of strokes over the last few weeks. So humanitarian groups, NGOs, governments around the world are calling for his release,
mm-hmm.
and we hope that this lawsuit will provide another basis on which they can continue to do that.
Professor Kambanda, urabyumva umwe mu bavuka ba Paul Rusesabagina kuri Al Jazeera nyine asobanura iki kirego. Iki kirego ni ikirego cy'uko yashimuswe, ni ikirego cy'uko yakorewe yitwa rubozo, ni ikirego cy'uko afunzwe mu buryo bubangamiye ubuzima bwe, ni impozamarira bashaka, ariko ntabwo ari ikirego kivuga ngo narekurwe agaruke mu buzima bwe. Aha ni ho abantu bibaza bati ziriya miliyoni 400 zisabwa bafite ukuntu bazikarikiye, n'ubu wenda zizaniyongera ntawe ubizi bitewe n'iminsi agomba kumara cyangwa imyaka amaze muri gereza. Gerageza dushyire mu mafaranga asabwa uko muyakarikira, kuko hano leta y'u Rwanda yanze kumurekura, ariko iyi ni mpozamarira umuryango uregera, bivuze yuko kumusaba ngo arekurwe leta y'u Rwanda yarabyanze. Ubona leta y'u Rwanda yakomplayinga gutanga impozamarira nyiri gusabwa kurekurwa atarekurwa. Ikihutirwa ni ikihe? Ni ukumurekura cyangwa impozamarira, Dr. Kambanda?
Byombi, kandi presio ikirego cyongera na presio cyongera nyira gute rige ibintu byose umudamu avuze nibyo twavuze ku munsi yafashe webuka ko twagiye ikiganiro wagira ngo uyo mudamu twaravuganye, you know, ibyo nibyo twavuze. Nabo shobora kubikubica nibibazo biriya nabo. So noneho iki kirego gusaba aya mafaranga biruzuzanya. Reka nkuhe urugero, buriya ibi bifaranga bagiye kumucya agomba kujya gupfukama imbere ya Biden. Biden nawe yamubwira ati yewe no kugira ngo we immunity yabanzure kuri uyo mugabo sino komeza no rubanza rwawe uzarumva ruzakuvuna kandi nezindi zizaza tuzazemera zinyuremo iyo nayo ni pressure kubera agamagiye kuba bankrupt urona rushobora kuba bankrupt ubuze ngo yaze ngo neba yanze kumurekura ngo yakweshura gute biye ntabo iyo urubanza rumaze gukiwa ntabo ari choice barafatira Kagame yaje tuvuga agiye mu Bwongereza n'indege ye indege boom bakayikubitaho caveat boom ni yacu seko twishuye rwaye iminsi 20 tuyigurishe segirindi indege usubire wanyu itegeko rega amategeko anarubahirizwa umuhungu we yaje mu birori yazanye abakobwa be cyangwa aje kubafata indege bayikubite boom bayifunge ntabeshobora kuva hano kireka amaze kwishyura amazu bafite hano boom yose mubaze mwishyure so ntabazishyura urubanza rumaze gukibwa ntabazishyura ngo kubera ko abishaka so ne urubanza kurushyira mu ngewe mbona ni strategy kandi warabivuze ni ukubizagiye twabivuze umunsi ariko umunsi bafashe rusabagina wabagiriye neza wabakoreye ikiganiro iyo batumva iyo bumve ibiganiro kiganiro kubabakoreye twabagiriye inama ibintu yose twarabivuze ni ukubizagenda reba ni ukubimeze sasa sasa impozamarira ok ba urabona hari kuba yabaye tortured urabona kuba ari detained agakurwa mu muryango we kuba yabujije kubana no mu muryango we tuma yatejo muryango we ibintu byose birabarwa kandi ibintu hano mu nkiko za Amerika bihabwa amafaranga menshi nabyo nkubwira ngo aya mafaranga azanarengaho mu gihe bazajya mu kuburana azaba menshi ashobora kuzagira muri 600 so the question is Kagame eske cyakirayi nababuye kukwavuze ku munsi wa mbere Kagame yafite ibibazo by'amafaranga yewe nabo abavuka bacu duhanganye nabo numvise amakuba yavuba hano bavuga bati ntabo bakibishura neza bajya bahemba neza nabo bagenda biguru ntege na sasa hivi barategereza amafaranga yabo kuva Kigali none wagiye kongera gufata ikindi gitero cy'abavoka kandi abavoka bahano baragiya abavoka bahano dukura nk'abapfumu abapfumu nibo barya amafaranga bakanakukuramo n'iminda ugiye wambaye bakakubuye atisike hano nibo udafite cash udusigira umupfumu arakuba inkweto arazifatire inkweto wagiye wambaye akakubuye atisike hano ati ze nkweto ndazigurisha nuko abavoka dukora
yamurikiye kuko nawajya mu bapfumu cyane niyo mpamvu
baramuri amafaranga kaga azabumva azasara noneho asubire kwa Biden kandi bitagishoboye kubera n'urutangira ruzaba rutangiye asubire kwa Biden yamubwira ati ariko uriyo mugabo reka murekure nanjye mu mpamahoro kandi kumurekura ntawe bivuze ngo urubanza ruzahagarara kandi nagire ibyago uriyo mugabo agapfa bazamurega kwicya rushasabagira murder waze mpamvu azamurega murder hano muri Amerika hose musisi zose cyangwa ni criminal law muri rusange iyo ubuzije umuntu kunywa imiti ye kandi uzi neza ko atunzwe n'imiti anywa ukayimuvanaho akaza gupfa uregwa murder nta kindi so bala mwengira wana mada uliyo mkaba fuyi chachira itwavuzi so Kagame alimuli situasyo erika problem ya Kagame sasa hivi kuru sasa rajira kumulekula no kumugumana birasa kuriwe consequences amulekuye consequences o kumulekula nazo zisane ne consequences o kumugumana Nichira yinyine twavuze ku munsi wa mbere iyo batumva bagashaka ukuntu bakevanamo. So yes, igisubizo gusubiza is oro rubanza ruzuzanya kandi mbonari strategy nziza mu buryo bwo guforcinga Kagame umushya kuri pressure.
Professor Kambanda urabisobanuye kandi icyo tukwiye gutegereza tukareba no kureba niba wa mugani iyo minsi bahawe barangiranye, kuko hari conference de presse navugaga wenda tuzabikurikira twumve niba ari amakuru mashya. Mukurikirana ditahuka nzabibagezaho rwose tumaze kumenya ibizatangarizwamo. Ariko mu kugira ngo iyi ngingo tunayisoze, ibi biratanga amasomo ki ku gihugu cy'u Rwanda, kuko umugabo akubita agatuza avuga yuko adakwiye amabwiriza mpuzamahanga. Ejo bundi nyine abwira ambasaderi ati hari umutegetsi w'igikomerezo wantegetse nyine kurekura Paul Rusesabagina, yabibwiraga bari abambasaderi. Ariko kuri wazi neza ko ari ibintu arimo gukora bimuhangayikishije, kugira ngo aprove ko ari rero nawe afite ijambo, afite ubudahangarwa, ni ukujya imbere y'amambasaderi akababwira ati ntabwo u Rwanda rukurikiza amabwiriza duhabwa n'aba bazungu. Ingaruka atazibona aho jyana u Rwanda atahatekereza, bakagira ngo agaragaze ko yintimiditinga cyangwa yatera ubwoba abo bayobozi mpuzamahanga. Ubona yuko kaga kuri we ntacyo bimubwiye ingaruka n'abanyarwanda, iyo bankruptcy anaba, iyo mitungo yafatirwa abanyarwanda rero bazahazaharira we ntacyo bimubwiye. Ngeka ko warabisobanuye ati ni umuntu umeze nka nk'ushaka gukora suicide, arashaka kwiyahura, ariko ashobora no kwiyahura ariko atashyize imigogoro abanyarwanda. Sinzi uko ubitekereza Dr. Kambanda.
Narakubwiye ko Kagame afite ikibazo cyo kutemera icyo aricyo umuntu ari we.
Yes.
Noneho akaba ari wa muntu afite mu bitekerezo yehimbiye niwe ari we. Umuntu ari we Kagame ntabo ari we mubona, ntawe ari we okora ibintu. Kagame afite kariya kapasona yeremeye kandani niko Kagame. So iyo umuntu afite a variation hagati y'uwo muntu ari we n'umuntu wa wundi weyishe inyuma yoyo cyangwa wa wundi yaremye afite mu bitekerezo bye, ibyo bintu ntabwo nta gitangaza kibamo. Abantu bakunze kugira ibibazo gukora ibintu bimeze gutyo nka Kagame. Ibyo Kagame akora nta gitangaza kirimo. Kagame ntabwo yebona nka perezida w'u Rwanda. Kagame bari aba Ethiopia bavuze ngo ni njangwe yebona nka intare.
Yaha ndetse kari njangwe yibona nk'intare.
Bakoze samari y'akantu nshaka kuvuga. We Kagame yebonamo intare iyobora Afurika yose n'isi yose. U Rwanda runanamutera ntabashaka no kuruvuga, ntabashaka kurubona. Abanyarwanda bamuteresoni bamuterese seme, niyo mpamvu atashaka no kubegera. Abanyarwanda we abarebamo igikoresho gusa imibare azakoresha kweguriza amafaranga, ntabwo ababonamo abantu. We yumva ko kumushyira kuri levo y'abanyarwanda ni agasuzuguro, arasuzuguritse ibyo ajya ku levo y'abanyarwanda, ashaka kwerebera kuri levo yo hejuru iriya. Ibibazo by'u Rwanda ntacyo bimubwiye. We ntabwo ayoboye u Rwanda mu mutwe we, ayoboye Afurika yose. U Rwanda ni zero. Wenda yaruhaye umugore we cyangwa n'abana be nibo bayoboye.
Ibyo wenda ushaka utarabikurikiye bivuze muri weekend muri nama ya RPF yateranye muri weekend, avuga ngo hari ibintu RPF idakora agacyamo nabira byabimukira bariye ati RPF nanze kumureba ibibazo by'abanyarwanda, mukareba ibibazo byo mu karere, mukareba ibibazo by'abanyafurika. So RPF kuri we yagombye kuba ishyaka riyobora umugabane wa Afurika, akabikomatanyiza biza byo kubona abimukira ngo barimo kuba kugura babavana i Buraya babamwoherereza. Akava ko yabivuze muri 2016 ababwira ati mwagiye gukora iki Buraya, ati mwagarutse muri Afurika, ati mugenda muvuga ko muhunga u Rwanda, ariko yabwiraga abanyarwanda muri Rwanda Day, avuga ngo RPF bidakora nk'abira ibyo byabimukira akumva ko ni ibintu RPF rikwiye kuba rwose ikoraho nayo ntihagira umuntu ujya gushaka aho ajya gushaka imibereho mu bigo by'iburayi.
Aha. So kaga ari muri artificial afite umuntu artificieri yeremeye niwe ariwe. Wawundi nyawe nta aritinya Kagame abasha kugikimbia aritinya histoire ye ebyamubayeho byose yananiwe kubyemera we akaba abireba nk'ibibazo bya Kagame wawundi ahunga ahora ahunga Kagame afite artificial Kagame ariwe ubaho Kagame nyawe ntabo baho aho niwo akorera amakosa menshi. So none wo yo kuvuze icyo kibazo n'icyo kibazo cya kesi ya Rusabagina iyo aba ajya kuba umuntu wa wundi umuntu ubawo naturally wa wundi muntu nyawe Kagame yari kuba yarumvise ibi bintu akanabona uko bigiye kuza akabishakira akabyira ingamba akabifatira ingamba kugira ngo bitamugeza aho bimugeze. Bwana Salize kuba Samaza Power yanditse kiriya kintu yanditse ejo bundi kuri Kagame ukaza none wo ejo bundi ukwezi gushize FBI ikamukoraho raporo ikomeye cyane igaragaza ko bashobora kuba bazamukurikira ibyaha kubera FBI yakoze report yevuga ngo Kagame afite abantu akoresha mu kubungabanya gutaza abantu bamuhunze harimo n'abantu bari muri Amerika. Mbabazwa n'abo bantu aba bana bari muri Amerika bishora mu bintu bya Kagame ejo bundi FBI yazafata ikaburanisha umufatanyacyaha na Kagame mu gutaza abantu bari abanyarwanda bari muri Amerika. Abo bahungu n'abo bakubo bari mu Rwanda muhano muri Amerika bahuna unabwa mugani wakabarebe kuri FPL umunsi Kagame azaba atakiri president bashobora kuzaburanisha kubera ejo bundi njyewe nabaye surprise n'iyo raporo ya FBI. Niba FBI yashinze kure iperereza navuga ngo no gutwa akantu gatoya kari muri investigation zabo batwese ibintu bamaze kujyaho muri investigation FBI ntaba ariyo muryango social barakora investigation ku byaha bakavuga ngo Kagame aregwa transnational ubugizi bwa nabi burenze mipaka agamije gutaza abamuhunze n'abantu batamuvuga neza hano muri Amerika. Bivuze iki? Abo bantu biriwa kuri za ambasade biriwa muri za Rwanda de abantu bakoresha muri za bintu byo kugenda bakajya Kigali ngo batanga ubuhamya n'ibiki byose hari igihe bazafatwa akaburanishwa ubufatanyacyaha na Kagame. So FBI yamubuye deja tufite pereza kwakozeho. So ibi byose Kagame ntababibona kubera ko
ikibazo ntabwo ari Kagame ahubwo n'abantu bitwa ko baba bamuri inyuma bamwereka inyuma batabona ariko umugabo yarangiye hariya twari turimo kuvuga nyine uko bamugereranyaga nk'imbeba yigize intare imbeba yigize intare nyine urumva imbeba yigira intare
yes imbeba yigira intare yes imbeba babivuze neza Kagame ni imbeba ariko yembeba yemeye ko ariyo intare nuko Kagame abayeho iyo niyo description nziza kuri Kagame hagati aho noneho ntareba ubuzima bw'embeba nyabwo icyo aricyo akareba ubuzima bw'intare hagati aho agahanuka nabyo uri kubona sasa hivi abagabo abanyamerika baramubwiye ati nyaboneka warekuye uyo mugabo atyo yanjyewe ntabone vanga mu noneho reba bari mubwiye bamaze kumenya neza bamaze kubona ko iyo kese iri mu nzira ubose Biden namwima immunity ninde uzavuga ngo Biden yamugiriye nabi
ibi bigomba kuduha amasomo usibye ko nyine ku munyarwanda se wa mugani wavuga iki ko umunyarwanda atavutazwa kandi ubona yuko Kagame wabivuze neza uti Kagame anagikimbia himself anagikimbia peke yake urumva nyine yiremeye undi muntu witwa Kagame bakomunika muri brain umuvugisha ati wowe ntabwo uhuye n'aba bantu uzareba nta munyarwanda ufite agaciro nta munyarwanda n'umwe yubaha bariya bose bamuri imbere arabintimidi wabonye urugero wenda ndatandukire sinjya nshaka kubivugaho wabonye nk'ejo wundi yinjira mu bintu bya Miss Rwanda ukabona kira kintu cya Miss Rwanda niwe wakiremeye nicyo we na n'umugore we bakoresha mu gupromotinga abana b'abanyarwanda ariko araje yakinga ariko icyo kintu cyaremwe nandi icyo kintu cyazanywe nandi yakina nk'aho atazi icyo kintu nuko umugore we yahise yihutaza kuki abeshya bariya abana b'abakobwa ngo waje kubasigasira ikintu cya industry biyubakiye barimo kwicamo u Rwanda rw'ejo hazaza bagasa nk'aho bavuga ati ntabwo tuzi ibintu bikorerwa abana b'abanyarwanda ubona ko nyine bakina abanyarwanda mu muzungu narara abandi bati Kagame yabivuze rwose yabikondernye kandi promotion niwe wabikora
iriga ninde iyo Kagame ni umubeshi mubi nimbeba nyine yerebamo ukubeye intare Kagame nyawe ninde utazi Kagame mu gusambanya abakobwa kariya kantu ka foundation kitwe mbuto si kasoro mamo Kagame ninde utamuzi ku bagore babagabo hariya ninde utamuzi yabesha abandi namazina twayamubwira n'abantu hari na n'imiryango y'inshuti ze abana babo yateye yenda bakazivanamo nazo nayo twayivuga birazwi erega abantu bakova amaperereza arahari iyo usomye za cables ziva mu Rwanda nageze amahirwe yo kubona izo cables Kagame izo ndege ze akenshi azijyanamo indaya abakobwa akoresha nk'indaya ninde utazi uko ari abagore benshi bafite imyanya hariya babanza gutanga iki cumi ku bayobozi ba FPR nawe bamwe Kagame ninde utamuzi kweli ikanageza no kubona
agaragaza ko ibyo bintu aribaza ati FPR muri he ibyo ntabwo twatuzi ko biba mu Rwanda ni nkaho abaza ati ibi bintu bikorwa bite muri uru Rwanda kandi nzi ko bitakorwa n'umuryango wa FPR
ninde utazi Kagame ko akoresha aba bakobwa muri mu gutara amakuru intelligence akagenda abatega abashuka abahambira ku bagabo ashaka wa makuru n'amafoto aya mafoto Kagame y'abantu bambaye ubusa abayobozi bakuru ku isi bambaye ubusa ayabona gute abatega ziriye ndaya arazibaha ejo bundi mwabonye Miss Rwanda bavuga ngo ni inshuti magara ya yo mungu wa President Museveni stupid kari akana kabaye ryari ngo bangu muziranye you know ariko Kagame abantu barakinisha abantu seriously area Miss Rwanda ni industry erega kuki babapima sida ngo babapima sida ugiye Miss Rwanda sida bayishaka wiki bihuriye hehe kubi abana discrimination ese no mushakuba ngo umuntu ufite sida ntabwo yabijyamo kuki babapima barabizi ko barasoromamo hariya bari abagabo iriga
ujya dipe ugakurikira ibibera hariya mu Rwanda
nabonye na cable reka ngwire njye nabonye cable bwanjye ko Kagame yari afite gitanda muri ofisi ye aho yabagiraga umugore we niwe yakerukanye yamwerukanye we cyo buni umugore wamaze kubona ingufu amaze kubona n'abasirikare ba Burundi amaze kubashiramo Kagame atangiye kugabanuka ariko kugeza ejo bundi Kagame yari afite gitanda hariya yabagiragamo ibi abesha bande Kagame ubwire ati kariya naka kariya kagabo kadabesha kandi kakabesha abantu bakakemera ariko ibyo byose the reason is Kagame amenye ko adashobora kubesha isi yose buri gihe uwo mucyo umucyo wo gukoresha wo kugira ngo babanze batange igicumi kugira ngo babone akazi abagore abadamu mu Rwanda ni umucyo ozinwa neza ko oturuka ebukuru bikamanuka neza kugera ku hasi ni nayo mpamvu ni kimwe mu bintu biteye hari ibintu bibiri bikomeye biteye divorce mu Rwanda gusambana umukobwa ava ku kazi E akajya ku kazi B kazi bi akombe kubaza gutanga yewe bazi no guhana abagabo bagahana umugabo bamwambura umugore bakamuwondi muntu ibyo bintu ninde utabizi ko wabikora none bakajya kubesha abanyarwanda ngo ntabyo bazi ahobo
ariko se yinjira te mu buzima privé bw'abantu ko najyaga mbyumva ukumva ida arategeka abasirikare be abo bagomba kushakana ntushaka kudivorcinga umuntu atabyemeye ntushaka kuba separate n'uwo mwashakanye Kagame atabyemeye iyo ni total control ubuzima bw'igihugu rurahe n'ubuzima familiyari
erega icyo Kagame ashaka ni absolute control ya buri muntu wese we kubera urabona n'imbeba yebonamo intare ashaka ko buri kwa kundi intare controlling ishyamba nawe no kwameze ashaka controllinga buri muntu wese buri muntu wese angwire cyo agombye gukora nuko ameze niyo total control ashaka ariko mu byokuri muri yo mungu yo wa Miss Rwanda njyewe mbibonamo ibintu bibiri uri yo mungu ashobora kuba yagezaho business agashaka kuyifata akabishi akayivana kuri kama madamu Kagame erega ikibazo cya Kagame uri yo mudamu nawe ni shetani ngo urugero hari umukuru bakoresheje mu rubanza hano mfite amakuru ya bamukoresheje ngo aregi avuge arege umuntu ngo yaramufashe ku ngufu kugira ngo umukuru bamwemeze bamuhaye umugabo ukomeye uri umugabo wo muri social security fund chief executive regis bamuhaye kugira ngo bamushimishe banamwe n'akazi hariya akomeze kurega ibintu byo kubesha bamaze kubona ko misiyo ya irangije madamu Kagame yaramwambuye umugabo Regis bakamuha umukobwa ufitanye isano na madamu Kagame yamwambuye kariya gakuba yari yamuhaye akakamwambura akagenda agafata uriya umugabo akamuha umukobwa yishakiye madamu Kagame mu gucuruza no gucanga abakobwa n'abadamu ni number one
ariko se kuvuga ko ari gutaruka tunagarutse wenda kuri iriya kese ya uburana ya Gasana bariya batangabuhamya bari bo babakobwa bose wa mugani bagombye kuza mu rukiko kuba batangabuhamya wagira ngo bari kuza ba witness bavuga ko ibyo Gasana aregwa bari eye witness cyangwa bari bahibereye nabyo ntabwo bihuza n'iyi industry y'uburyo babikorera hamwe bafite mission imwe bafite amabwiriza amwe kuko urutonde rw'aba witness twararubonye narwo ruteye impungenge cyangwa kambana
nanjye urutonde narubonye ariko kubera ko ari urubanza nanjye mbura na hari ibintu bimwe ntashaka kuvuga bitaraba public ariko je crois que organisation nka FBI bazakorepereza kuri abo bantu cyane abari muri Amerika barebe ukuntu bakoresha mu kungeta mu disorganizing abantu no kuba harasinga nibwire ko FBI yazabikora kandi FBI yamaze gihe bivuga ko nibwire ko bazakora iperereza tuzamenya neza abakobwa bakoresha cyane abari muri Amerika bo zese siruko bizamenyekana ikindi aya abatanga buhamya ntabo ndababona ntabo baratanga urese orega uri umukobwa yitwa nde Orwisho Benita yes Bento Orwisho ndabibona kuri nini no kuri Supreme Court nini biyo urese Bento Orwisho uwe twamukoreye nini ariko nabyo ntabo nabijya musasa ibi na ariko bari abakobwa nabo tuzareba bibazavuga nabari abadamu tuzaleba ibyo bazavuga nebaza nibataza ibinabyongira ngo bizamenyekana zo kuwake urubanza ruzarangira neba barutsinze muri criminal barutsinda muri interpol nta kuntu barutsinda muri civil no guta igihe gusa abavuka babo babona amafaranga kagamata amafaranga ariko no urubanza abanyarwanda bazamenya justice yuko ibintu byose bazabimenya uko rinyana tuburana urukiko ruzagenda rufata ibyemezo kandi ibintu byose bizamenyekana.
Dr. Kambanda ndagushimiye kubera ko insanganyamatsiko nyine yari kuri kino kirego cy'umuryango rusesabagina ariko ni kese tuzakomeza gukurikirana tureba icyo twayiganiraho bitewe n'uko amakuru azagenda aza. Nabigira ngo ngushimire kuri insanganyamatsiko tuganiriye kuri uyu munsi kuko hari byinshi twazaganiraho mu bindi biganiro by'ubutaha n'umwanya mwamuduhaye uburimite nkabagira ngo wenda ngusabe ko wagira icyo usorezaho ku bateze mu kino kiganiro. Ari mubwira ko tudashoje tuzashaka undi mwanya mu misiri imbere tugakomeza turi mu zindi nyungu zitandukanye. Hari ubutumwa ufitiye abateze amatwi ikiganiro?
Yego, ni ubutumwa nkunze gutanga, ntabwo nta na rimwe nzavuga ngo ndarambiwe kubutanga. Abantu bose bakoreshwa muri ibi bintu by'ubugizi bwa nabi bwa Kagame. Kagame yaramenyekanye, ariko bamenye ko Kagame azavaho ejo bundi bazabibazwa. Murebe sasa nk'aba bantu babusinge bande bakoreshejwe businge afite nayo miryango yengira ngo hano muri Amerika iyi mitungo yabo bazayifatira. Abantu bashobora kuzafatwa ejo bundi kubera gufasha mu byaha. Aba bantu bitwa ngo ni abagabo Kagame agenda akoresha bamwe bari muri Amerika hano bazafatwa. FBI izabafata ubufatanyacyaha mu byaha bya Kagame. Abo bantu nta kintu kizima babo babona mu bintu bya Kagame. N'amafaranga sistemu ya Kagame, ikintu cya Kagame ndakizi, kugira ngo bari abantu bakoresha amahano abaha amafaranga, ifaranga rya Kagame biragoye kuribona. Nuko nta kantu ko kubabesha besha bakumva ko bafite ingufu kubera ko ni nabo bakumva ko bakomeye, ariko mu byo kuri amafaranga babona mafaranga ligaragara abaha ariko Kagame navaho. Ibi bintu byose bazakurikiranwa ejo bundi. FBI yasohoye report muri bulletin yayo evuga ko Kagame akoresha bamwe mu Banyarwanda wungeta Abanyarwanda bari hano n'abantu batari Abanyarwanda baba muri Amerika ariko batashyigikiye ibintu Kagame akora. Ibi bivuze iki? Bivuze ko hari abantu bazafatwa. Ni time, ni kibazo cy'igihe. Ubu se umuntu wavuye muri Afurika uje kwirwanaho muri Amerika ukemera kujya mu bintu by'ubuswa ejo bundi kandi amaprizo yo muri Amerika ntabakina baza bakubita imyaka 90 imyaka ijana. Amerika ntabakina mu nini imyaka ijana kubera wafatanyije no mugizi wa nari wahungetaga Abanyarwanda muri Amerika bakagufunga imyaka 90 ku buzima bwawe bwose. So ibintu sinzi niba Abanyarwanda tujya tubitekerezaho abantu bakorana na Kagame mu kugira nabi abandi bantu, ariko abantu bagombye kuba very serious. Kagame agiye guhirima ashaka guhirima igihe cyacyo cyose, ariko mwifuza ko azahirima namwe mugire ibibazo na kimwe n'abantu bafatanya nawe gukora ibyaha mu Rwanda. Kagame azagenda, ariko wowe n'umuryango wawe n'abagukomokaho muzabaho mute? Abanyarwanda bazabareba gute? So ibi bintu byose njyewe nisabira Abanyarwanda birinde kujya mu bintu by'ibyaha, birinde kufatanya na Kagame. Oshobora kumukwepa akakubwira ati korebi ukamukwepa. You know, hari ibintu abantu bagendamo beshora mu byaha bya Kagame ejo bundi bazabibazwa. Nibwire ko abantu bazahinduka kugira ngo nyuma ya Kagame Abanyarwanda batazajya mu bibazo bya biya byo kuvuga ngo nakoze ibyaha ngo kubera ko burugumesitiri ngo kubera ko meya yarabiyambuye kubikora ngo nakoze ibyaha ngo kubera ko umuyobozi wa gisirikare mu karere kacu yambuye kubikora cyangwa ibi bintu byose abantu bazabazwa ibyaha byabo nka individuals nyuma ya Kagame bagombye kwirinda ibyo bintu.
Urakoze cyane Dr. Charles Kambanda, tugushimire ku mwanya muduhaye n'insanganyamatsiko tuganiriyeho, ariko ntabwo tubishoje nyine, ni ukomeza dukurikirana uko bizagenda bitera imbere, tukaganiriza Abanyarwanda rero tumaze kubona andi makuru mashyashya. Mwakoze cyane, nawe ubutaha turabakunda kuri Radiyo.
Murakoze cyane, bye bye.
Bye bye. Arakoze cyane Dr. Charles Kambanda twaganiriye. Reka tubashimire namwe mwese mwadukurikiye, twizera yuko mwanyuzwe n'ibyo tubaganirije. Ufite igitekerezo cy'ivuga kuri kino kiganiro wandikira radiyo@gmail.com cyangwa ukatubwira ubundi buryo wabyakiriye n'uko ubitekereza, ariko tukasaba yuko uyu muco w'abanyarwanda babarimo bakwitandukanya nawe kuko ntabwo wubaka, ahubwo tugashyiraho umuco mwiza w'uko abanyarwanda bakwibohoza ubutegetsi bubi nk'ubu ngubu, tugashaka u Rwanda rwiza rutadushora mu bibazo nk'ibi u Rwanda rurimo. Nk'aya mafaranga yose aya mamiliyoni yose barimo kuregera yarakwiye kubafasha abanyarwanda bafite ibibazo by'ubukene n'imibereho mibi, ariko nimurebe agiye kujya mu nkiko abavoka bayarya nk'uko umutumi rwacu yabitubwiye. Cha Kambanda, mwakoze cyane mwese twabanye, umugoroba mwiza w'ubwije, umunsi mwiza w'ubukeye. Turabakunda kuri Radiyo na ubutaha.
Ndengogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwa gahindura yatsinze ibiganiro, nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Thank you.